na show you how I feel. Kwenye mapenzi na yumba, bado na yumba yumba. Well, are you my baby? I wanna show you how I feel. Kila napogusa na dunda, na dunda. Ni sawa mimi kipolo, wakuni bajo tosina. Zishaliwa nyama, nikabaki kongoro. Lichezesha kwa sapa sama ya walidanganyo melipa bima. Kumbona chizi ya moyo, moyo kodi kikupata.
Forever me and you, me and you, me and you.
Oh baby,
forever me and you. Forever me and you,
me and you, me and you.
Oh baby, forever me and you,
me and you, me and you. Naishi naisha nakonda, nakosa amani kabisa. Mdharau mwiba kumchoma, haukota tende kabisa. Nisha sali sana, kuomba Mungu wanipe. Kila napojaribu kupenda, malipo yake mateke. Nisawa mimi kipolo, wakuni bajo tosina. Zishaliwa nyama, nikabaki kongoro. Walichezesha kwa sapa sama ya, walidanganyo melipa bima. Kumbona chizi ya moyo, moyo, nikikupata.